ziyazibuza zizoshintsha nini izinto ngiyazibuza zizoshintsha nini izinto kwesinye isikhathi angiboni kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba vula amehlo amen ukuze ngibone ukukhanya kwakho vula amehlo ngikufune ukukhanya kwakho isize isize we baba isize isize we baba hamba nami isize 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 we baba mama na ngiyazibuza zizoshintsha nini izinto kwesinye isikhathi angiboni kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba amehlo amen ukuze ngibone ukukhanya kwakho